pombe, pombe, pombe. Navuta shisha, shisha bange. Mala malaya, mala natanga. Nyina wahusu nini? Umbea wa nini? Squeezy mapenzi pesa, na utanikosha. Uzuri wako peleka nyumbani ukawe pambo ndani. Umerogwa we, nikupende bila pesa we. Ujinga uo sina, sina, na mtakutema.
Chekwa, tafuta hela kivyovyote vile, tena bila kuchoka. Upendi madharau, tafuta hela ili upande dau. Kweli we nilinyangau, unataka simu umepauka pau. Akuheshimu nani na weka puku, akupende nani na una kitu. Asi tunabare everyday, ukizipate njujunge. Everyday is a holiday, if you got money, if you got money. Every day, every day. If you got money, it's a holiday.
Aye.
Samba.
Uwe.
Weya wena.
Kukuka.
Awena.
Vumba.
Just